Aslimela. Amandla amatsha. Hayi amandla amatsha. Inkosam ngumntaka ndluzodaka. Indoda ezalwa ngabantu ababini. Izalwa ngumaqinana nonopasi. Unopasi intombi kamunu umhlophe kantshunqe. Umhlophe kantshunqe kwabomvana. Nguluhadi igama lakhe. Umbambo zemka zabuyelela. Ngaphantsi kwelitye kuyoyikeka. Kuba zilapha inzwana namadikazi. Kubanongevanga ukuba sithwasile isilimela kwandlambe. Isilimela ke inkwenkwezi enkulu yakwaphalo. Incwadi yaphuma egqolongci ivela kulayidi notshalisi. Yawela inciba yawela umbhashe. Kwaloku ifika emgazana yathetha. Yathi goduka makinani ufile uyihlo. Ufele mthumane emazantsi eqandalala. Goduka uye kukusa amandlambe akanamntu. Wathi umakinani andiyeza ndisavuna amazimba. Wathi esitsho wabe ifake yakowabuya kulo nkanti. Wankqenkqeza phambili untakamhlophe. Wathi ukuba besengeneni kwetyityaba wafika ufeni yafika incwadi kafeni sithi uya makinani ilizwe selonakele. Wathi umakinani hayi asilisiko lakwethu ukubuya ngomva. Wathi esitsho wabe tyhudise jonge phambili. Uthi akuba sempethu wafika ufeni ngesiqu wathi ndithi kuya makinani uzanerhola. Wathi umakinani hayi asilisiko lakwethu ukubuya ngomva. Kwalile ukuba besedryboso. Yavele yakwantsasana ityetha intonga ezinkone. Kulapho yaqala khona ukugagana. Yatshaya impampilo yasemlungwini. Yatshaya impampilo yasemaxhoseni. Yawa imikhuthuka macala omabini. Yarhoxe kantsasana yasinga kwasequmrha. Wetyundlu zodaka. Waya kutsho kundandako veqe kuxesi magagala. Izani izizwe kuza kwabiwa inkwenkwezi. Inkwenkwezi mazabiwe. Nina besuthu. Thathani ucanzibe, niyakwabelana nabatshwana nabatshopi, nazo zonke ezinye iintlanga ezinezishuba. NinabakwaZulu, thathani amakroza, niyakwabelana namaswazi nabatshopi namathangana, nezinye iintlanga ezingamajarha. NinabaseBritani, thathani ikhwezi, niyakubambana namajamani namabhulu, noko nibantu bangakwaziyo ukwabelana, nisuke nenze imfazwe yamabhulu neyamajamani. Siza kubambana ngesilimela thina mabandla kaphalo. Yona nkwenkwezi nkulu. Kuba inkwenkwezi yokubala iminyaka. Yokubala iminyaka yobudoda. Yokubala iminyaka yobudoda. Iminyaka yobudoda. Enqilileni. Avelile. Ikwekwe kafaku ezalwa ngunobantu. Igama layo nguArchisandile. Yeyona nkosi amangqika onke sele jonge kuyo ngaphesheya nangaphonoshono kwenciba. Imbongi yesizwe ithi ngayo yimbishimbishi yingqishingqishi. Uma ibhinqele zantsi angubhinqe sikhaka kanti ubhinqe ibhulukhwe. Kokwezi bhulukhwe zimagwagusha. Bezifuna ukuya kwezikayisemkhulu, bezifuna ukuya kwezikagonya. Kulokwezikagonya zimagwashu. Umntana enkosi inzinzilili. Ngesaphula abantu bebebelekwa. Kuloko into enkulu ithwashuza ngokwayo. Ikhe yalinga kambi intlanjana yomdiza. Yathi ngambeleka yona imkhukulise. Koko yathwala inkabi yehashe. Yayishiya inzinzilini ngasemva. Kuze sifike sithabathe iintonga. Sibuye nomfo wasemambalweni. Hayi inkosi soyike kumntakafaku. Kuba unobugqirho obusegazini. Uzimisela kwangokwakhe uthi qwabeli liso xa abona utshaba athi qwabeli xa abona isihlobo yinto engqobisa enqineni ukusinga emthatha kuba iphuthuma amaxhoba kamlawu umacekisa ingqeka buyayiphuthume umaphuthuma ingqeka buyayicekise umtyomtyeneni osukwe kowawo kuba usukwe ngoyise noyisemkhulu xa nditshoyo ndithetha ubonisane nogawushi igqili. Hayi umfoka holide ngokukwazi ukusoka. Aba bakazaze ngababuzeli. Siyamdela thina umfoka nikani okanikani sitshusisu senkomo. Ndlela zininezi zinentsasa namaqhekeza. Sikhe sakholwa ngemihla kazimasile. Hayi bafo basebhayini kwazile ukusoka. inkwazile kuyisoka inkosi yenu seyincinana indawana esiyixakayo asiwabona amabala enkomo zenu mzwaserhini nowasekapa nani thina siyanibulela koko asiwabona amabala enkomo zenu yingxowe enkulu umfo kafaku yingxowe enkulu enemilenze afaka kuyo amaduna kowabo yinto efunde afunda ade ayityekeza ndithi asinkosi ukukwazi ukugweba yamgweba umabutho walala ngophothe yamgweba ugushi phela yamsakasa ijonge emahlathini ixikhuphe isigwebo apho balele khona omgolombane thathani intonga nini kusilimela usilimela ngokandlu zodaka kwandlambe thathani intonga nini kugushi phela ugushi phela ngokamenziwa kwamdushane thathani intonga nini kumgcawezulu umgcawezulu ngokanonqane kwantinde thathani intonga nini kurhamncwana urhamncwana ngokajali kwesikamqhayi thathani intonga nini kudingindlovu udingindlovu ngokadumnto oyise kumagasela mna ndiyakuthatha okakaka abe ngumsimelelo ndithathe usilimela abe yintonga mi yokuhomba tarhuni mambombo nanemambede kuthiwa nini ukuthethwa ngomntu osesekampini kukho siqhamo sinini esisegxarha vulani umtyhi mambombo mabandla kasuthu vulani umtyhi mambede mabandla koposi vulani luhlala ulutho lwenu vulani lungene ulutho lwenu xinxeleleni. Asilimela amandlamba amatsha hayi amandlamba amatsha inkosi yam ngumntakandlu zodaka yindoda ezalwa ngabantu ababini izalwa ngumakinana nonopasi unopasi yintombi kamunu umhlophe kantshunqe umhlophe kantshunqe kwabomvana nguluhadi igama lakhe umbambo zemkazabuyelela ngaphantsi kwelitye kuyoyikeka kuba zilapha inzwana namadikazi ngubanongevanga ukuba sithwasile isilimela kwandlambe isilimela ke inkwenkwezi enkulu yakwaphalo incwadi yaphuma egqolongci ivela kulayiti notshalisi yawela inciba yawela umbhashe kwaloku ifika emgazana yathetha yathi goduka makinana ufile uyihlo ufele mthumane emazantsi eqangqalala goduka uye kukusa amandlambe akanamntu wathi umakinana ndiyeza ndisavuna amazimba wathi esitsho wabe ifake yakowabo yakuloo nkanti wankqenkqeza phambili untakamhlophe wathi ukuba besengeneni kwetyityaba wafika ufeni yafika incwadi kafeni sithi uya makinana ilizwe selonakele wathi umakinana hayi asilisiko lakwethu ukubuya ngomva wathi esitsho wabetyhudise jonge phambili uthi akuba sempethu wafika ufeni ngesiqu wathi ndithi kuya makinana uzanerhola wathi umakinana hayi asilisiko lakwethu ukubuya ngomva kwalile ukuba besedrayibhoso yavele yakwantsasana ityetha intonga ezinkone kulapho yaqala khona ukugagana yatshaya impampilo yasemlungwini yatshaya impampilo yasemaxhoseni yawo imikhuthuka macala omabini yarhoxe kantsasana yasinga kwasequmrha weetyundlu zodaka waya kutsho kundandako vece kuxesi magqagala izani izizwe kuza kwabiwa inkwenkwezi inkwenkwezi mazabiwe nina besuthu thathani ucanzibe niyakwabelana nabatshwana nabatshopi nazo zonke ezinye iintlanga ezinezishuba nina bakwazulu thathana amakroza niyakwabelana namaswazi namatshopi namatshangana nezinye iintlanga ezingamajarha nina basebritani thathani khwezi niyakubambana namajamani namabhulu noko nibantu bangakwaziyo ukwabelana nisuke nenza imfazwe yamabhulu neyamajamani siza kubambana ngesilimela thina mabandla kaphalo yona nkwenkwezi nkulu kuba inkwenkwezi yokubala iminyaka yobudoda iminyaka yokudoda enqeleleni. Aphelile igwekwe kafaka wezalwa ngunobantu igama layo nguAchisandile yeyona nkosi amangqika onke selejonge kuyo ngaphesheyana ngaphonoshono kwenciba imbongi yesizwe ithi ngayo yimbishimbishi yingqishingqishi umabibhinqele zantsi angubhinqe sikhaka kanti ubhinqe ibhulukhwe kokwezibhulukhwe zimagwagusha ezifuna ukuya kwezikayisemkhulu bezifuna ukuya kwezikagonya kulokwezikagonya zimagwashu umntana enkosi inzinzilili ngesaphula abantu bebebelekwa kuloko into enkulu ithwashuza ngokwayo ikhe yalinga kambi intlanjana yomdiza yathi ngampeleka yona imkhukulise koko yathwala inkabi yehashe yayishiya inzinzilili ngasemva kuze sifike sithabathe iintonga sibuye nomfo wasemambalweni hayi inkosi soyike kumntu akafaku kubunobugqirho obusegazini uzimisela kwangokwakhe uthi qwabeli liso xa abona utshaba athi qwabeli xa abona isihlobo yinto engqobisa enqineni ukusingemthatha kuba iphuthuma amaxhoba kamlawu umacekisa ingqeka buyayiphuthume umaphuthuma ingqeka buyayicekise umtyomtyeneni osukwe kowawo kubusukwe ngoyise noyisemkhulu xa nditshoyo ndithetha ubonisane nogawushi gqili hayi umfo kaholide ngokukwazi ukusoka aba bakazaze ngababuzeli siyamdela thina umfo kanikani okanikani sitsho sisu senkomo ndlela zinini ezi zinentsasa namaqhekeza sikhe sakholwa ngemihla kazimasile hayi bafo basebhayini kwazile ukusoka ikwazile ukuyisoka inkosi yenu seyintsinani indawani esiyixakayo asiwabona amabala enkomo zenu mzwaserhini nowasekapa nani thina siyanibulela kokwa siwabona amabala enkomo zenu yingxowe enkulu umfo kafaku yingxowe enkulu enemilenze afaka kuyo amaduna kowabo yinto efunde afunda ade ayityekeza ndithi asinkosi ukukwazi ukugweba yamgweba umabutho walala ngophothe yamgweba ugushi phela yamsakasa ijonge emahlathini xa ikhupha isigwebo apho balele khona omgolombane thathani intonga ninike usilimela usilimela ngokandlu zodaka kwandlambe thathani intonga ninike ugushi phela ngokamenziwa kwamdushane thathani intonga ninike umgca wezulu ngokanonqane kwantinde thathani intonga ninike urhamncwana urhamncwana ngokajali kwesikamqhayi thathani intonga ninike udingindlovu udingindlovu ngokadumnto oyise kumagasela mna ndiyakuthatha okakaka abe ngumsimelelo ndithathe usilimela abe yintonga mi yokuhomba tarhuni mambombo nanemambede kuthiwa nini ukuthethwa ngomntu osesekampini ukho siqhamo sinini esisegqarha vulani umthi mambombo mabandla kasuthu vulani umthi mambede mabandla koposi vulani luhlala ulutho lwenu vulani lungena ulutho lwenu enqeleleni.